maskaliintunini du'is abbo keen yeesoo kristoo nu qaabsifte inni tak cubbuun tolchine ammoo dhaanichaa fi fannisiitii maskalii gubbaa marro cubbuu teennaatii fi fudhate akka akkasiin gaargal cubbuu teenna nurra fuudhu inni eegi du'e abbo keen yeesoon hin ka'e inni am kurfoo jira akka namis dhugeeffatu qarqaaru yoo nu cubbuu teen cufi isatti manne gara tokkoon is kadhanne inni cubbuu teen cufa nurra dhiqa lubbuun isa qulqulloolleen jabeennu seer waaqatiin guunnu nuu kennite ammallee takkata nagaaf doonullee hag jiruu jireenna is waliin teenne. Amma picha tan dhibiillee ilaala. Yeessoo waan jedhe karaa lama jira tokko ballaa tokko qallaa warri cubbuu karaa ballaa sun guyyaa wanti akkanaatiif akki karaa ballaa guyyaani guddoo namaa laaftu karaan ballaan kunin fulanamii fedhi ofii guyyaawu ammoo karaan sunin ka sheexanaati karaa kan fulanni muummee itti baagartu inni eessatti muummee baakkan dhugun baantani fulaan sunin fula ibiddaati mee karaa kan dhibiillee ilaala inni guddoo dhibba. Jaallantii karaan kun hin dansa ammallee namis guyyaawu yeessoo waliin deema ammallee karaan kun achi gubbaa gara waaqa deema achi gaargalii tokkollee hin jiru wanti akkanaatiif yeessoon gaaf du'e gaargal keenya cufa fudhate waliin du'e isa yeessoo dhugeeffachuu feetani akkis waliin karaa qal'aa sun guyyaatan yoo isan dhugum karaa sun guyyaawuu feetani dubbitani jedha yeessoo kadhadha aabbo yeessoo ani hin dabkii cufa. Sitti madda aniin akka ati maskalii gubbaa doote cubbuutii cufnarra fuute hin dhugeeffadha aabboo yeesso naa araarami cubbuu cufnarra qulqulleessi akka aniin takkatana waaq waliin taa'u na tolchi yeesso galati kan keen badin aamiin.
Kiristoosi beekaa mataafi fannisee baa cubbuu teennaa fannoorra lakkisee hin dhufaa gooftaa yeesoo yoo fannoo ilaalte maansitti fakkaata akka kiristoosi eentu si rakkata hin dhufaa gooftaa yeesoo. Fannoo arrabsaanii qoratti maraanii miila waraanaanii dhiiga lolaasaanii hin dhufaa gooftaa yeesoo. Fannoo isa sunii dhiigi irra jiigee dhiigi isa sunii anas illee dhiigee hin dhufaa gooftaa yeesoo gaafa ka'ee dhaakallee firfirsee heddullee jijjiisee hin dhufaa gooftaa yeesoo.
Mi'a ammallee picha tan dhibiillee ilaala. Yoo nu dhuguma akka yeesoo kiristoo marroo dabaaf cubbuu teennati jedhee du'e dhugeeffanne ammallee soorrii waaqii nuu kenne fudhanne hojja sun callaa nu waaqaan abba keenya jennee innillee akka ilmaan ofii nu herregata waaqii akka namii gos cufaatii fi kalaf cufa is guyyaa'uu fedha. Bichaa tan keessa nu akka abboo yeessoon gumii isa jedhee fudhatu agarra duuba akkasiin gumiin sunin. Ilmaan waaqa taate mi'a malli picha tan dhibiillee ilaala fula tanatti yeessoon namichi qaalluu guddaa tokko kaa Nikodeemuu jedhaniin dubbachuu jira duuba halkan tokko Nikodeemuun yeessoo argu dhufe wanti akkanaatiif inni qara waan hedduu qaba kan guddoos gaafachuu fedha yeessoo waan jedheen yoo atiin finni gubbaa argachuu feete ati marroo lammeessoo dhalachuu malte. lubbu waaqa qulqulloo callaatti danda'ee nam jijjiira. Numarro cubbu qabnuu fi dandeenye of hin jijjiiru. Tanaafi numarro lammeessoo dhalachuu mallee akka akkasii hin jijjiirtii arganne jireenyaanis keetteen. Mee ammallee pikchaa tan dhibiillee ilaala. Yesoon eegii du'ee du'is keessa ka'e gubbaatti ol deebi. Ammoo haa taatuti inni hin kakate akka lubbuu qulqulloo jar is dhugeeffate erge duub isiin wal qarqaartu. Gaaf tokko haa ta'u jarii yesoo naanna'ee walitti ba'ee ciisu lubbuun qulqulloon tasi dhufte warri ribuute. Duuba lubbuun suni jar sun cufa jabeen kennite warri kaan arti yaa'ee dubbii isaa soda malee haasa'e. Lubbuun waaqa qulqulloon sunin qarqaarsi warra taate. Isiin dubbii waaqa warra hubachiifte ammallee akka warri waan waaqa gammachiisa tolchu dandeessifte. Yoo atin waaqa of kennite waaqillee ija lubbu qulqulloo sii kenne tasi qarqaartu. Mee pikcha lammeessoo tallee laala. Gaaf nu qaraa yeessoon dhugeeffatini nu namichi bicha qaraa tan kee deemu kana fakkaan hadukkan kees deeme guggufatu. Inni boolla fi yookaan dhakaayyees gufachiiftu hin argu. Sheetanii akka nu dukkan kees deemnu fedha. Ammoo waaqii akka nu ibsa kees deemnu jaalata. Nu gaafa abboo yeessoo kiristoo dhugeeffanne nama picha itti aantatan kees jiru fakkaan kaa ibsa kees deema. Duub lubbuun waaqa nu qarqaarte karaa ibsaa qulqulloo sungula nu qajeelchiti. Picha tan dhibiillee ilaala. Nami yeessoo dhugeeffate cufti dubbi waaqa ta kitaaba keessatti xaafani gul deemuu male nu nadheen biyya dhaquu malle yookaan waldiduullee hin malle ammallee wahatuu malle yookaan jinnii fi waan harkaan bocanii kadhatanillee kadhachuu malle. Yoo namni qarqaarsi lubbuu qulqulloo hin qabne akkinni jireenya waaqa dansa gul deemu guddootti jajjabaata. Isan namichi picha tan kee jiru kan gartu inni karaa isaa hama durii kaanii yaa hiyyoo eedhee duddi itti gale.
Bye.
mebikta kan dibille ilala
bichan tu war kristana nugar sift waqi wan jedu irsini tu fi jalate tisse qorqorachu male amalle waqi wan jedu nitille dirtu fi jalate salfachu fi malt nami kristana nitu fi arabsu mal yo nami kristano fi injere uge facha isa amali sadan san hagar sisu amalle akwaqi mata war risa hagar sisu hada balleni ilmanu fi qorqorate hawa waqabar siftu amalle me bicha tan dibille lala waqi wanjedu nunyap kenalle jalanne naga walin tawu malle akwarri lama bicha ke jirkun tawu jiru amalle nunam dibi gos dibille cufa qarqaru mal akna mi ci bicha la meso ke jirkun tolchu jiru nami kristana nam cufu gum dasato chu mal kaisa jallatille bicha tan dibille taitan tamelala bicha tan kesati namlam ka kristana kami ayyana gubu jirgar kristani waq challa khadata waqi falfal tufi murmaf jinni le cufa ir regap bicha tan tulle melala yo khaysani nam san bicha khaysa gartan kana manti dip nami kunnam shaytani marati am che mukhatechu dubi waqa wanjetu jinni jabdu irrek abdunnam kan ke jiret tanafi ni hat sibila kaisani dan cufa cire kae fiig nam kana mo yesuni fajis jinni ske jirsun cuf ke sa had maro ni jinni sun cuf irrek abufi jinni shaytani len cuf yesu det yo jinni shaytani len jabdu sigar galche ati yesu ko ti yesu timat inni sigesa duha yo nami yesu rugefate shaytani nam kan illaki sufarum dufe waan duri tochit kaan illakisini jedaan. Ammo nami yesu rugeefat sunini. Maqa yesu tiin kileseen jedaan. Yonu korkorti yesu jal jirru. Shaitani dandee womu nun tochu. Duba kanaf nu womu dee chuyu malle. Shaitana lendeenu dukana lendeenu. Ammo karkarsa. Waakum challa irregan. Mebi chay tantulle laala. Yesuun akrami dubbi sagul deen fedhu. Bicha tan keessatti nam sheexanii ilaallachuu jira argitani. Sheexanii duu nam kan gumbeesse beesse kennee fi miidansaa mimmidhaaqa akka kennee fi waan dasachuuf kenneef akka nami kunin yesuu caqasu didee bira deemu. Horii horachaa fi beesse horachaan sila hamtuu miti. Ammoo waaqa waan kan cuf dur marsiisuu malli. Sheexanii qaroo hin beeka. Akko jaayiltii ta'e waan kan seentu nu waaqdeen bicha tan keessatti nami jidduu suniin ilaallacha sheexana dide yeessuu deebi. Atammo ja sila sheexani si ilaallate aknan bicha keessa sun didmoo jettee is gul deebita.
Wanti ani deene waan yeessoon na tolche. Wanti ani deene waan yeessoon na tolche. Ana badi demo karat na gorse ana badi demo karat na gorse kara iragore yolaftina martu kara iragore yolaftina martu karat na debise ingamadashu karat na debise ingamadashu Ingam madelu bon takor sargate Ingam madelu bon takor sargate Badi ke sanjirtu yeso ya damanse Badi ke sanjirtu yeso ya damanse Wanti la fetana sirana yakite Wanti la fetana sirana yakite Yeso lakisine lubunsi halchiti Yeso lakisine lubunsi halchiti Yo ak yakatiya sila aninjiru Yo ak yakatiya sila aninjiru Wa yeso natolche habumjirindedu wanye sona tolche hagumjirindedu.
Me bichadi bi taitan sulala. Dubbi waka nam duresto kaduri ilma lam kabuwa nisanu timti. Gaftoko, mucaan mandaha abbaan hori an urak yachuf naa qoodele kadati. Du mucaan hori khaan chuf fudate, kayet daabati. Hori sa khaan iti tabate, karataan daate, farsoon uge waan hamam tu chufaan hojjati. Inni di koole hori ufim korkoranni, womis gammachisa challa guldeen. Du bege hori khaan chuf robbaanani, ak inni daalle ufarki. Inni gar waan jaalo waan heddu kabufse, ammo hori khaan radumannani, chuftis la kifte bira yaati. Dubege herrege wanjede, anam garabba kiya debi. Anina abu araram kadadde, amma le gara ufumasi rail taame, tise dante nato chijedaan. Inni gallani, abbaani sa ararame, akumduri kaan jaalate warraggalch. Ak tisumma khamuchaan herregat kaan intochine, akum ilma tolfati. Nulle no jadab kenchuf waka timanne, lugumaan, isi radebine, waki nu araram. Bichan taatun le melala. Nami fayyan dam ninjiru, ka kristana tiif ka kristani ntayin illeen. Yo fayyadabde, waka kadaddi na fayyis jadiin. Yo gari ni hojumsun si fayyisa, ammo yo gari kalachir rumma faan si fayyisa. Waki jabeen kaba, yo at maka yesutu indis kadatte, inni kadate dagaye, lib kan keele si baas. Numarro heddu, wa waki yo sunu fayyisseen. Yo inni aknu feen sunnum fayyimne, waan inni kadate in dagayin seen. Waki yo gari nun fayyisu. Du wanne kanatifi, inni wom nun fayyif nefkab. As dandete, lugum wak lugefate, amma lak fedi inisa si irjirtu, beta. Falfal tu fwa rayyana lef karkarsir rinfedatin. Bija tantu le melala. Yo nami yesu lugefat duwe na fisa wala nille, lubu nisa gubagar wak ademti. Wante akanaatifi, chubu isa arrakale yu abo yesu nisi ramfudin. Yo ammo nami yesu nduge fandu, nafisa awalani, ammo lubu nisa ibid hakjiru jirena tasin daamne, late keisa gargalti. Yo yesu kriston chubu tasir rafude nam hara sitoche, ato dote le wane atso datin jirtu. At gubagar waka demte, isa awalin hakjiru jirena tasteet. Mebi chay tantu le lala. Bichaan tun nafnama nugar siifti. Wanti nafnama irjiraj ufti hujuufi kabti. Ilti wa garti. Gurri wa daga afaan dubbatanini wa inyatan. Yo nafnama gudda khanfulaan tok lukubde yo khamma doofte. Nafi khunchuf walumaan lukub. Waki wanjedu. Namis ugefat chuf naftok fakkated. Amma le abbu mataat hujuufi kab. Du waki namchuf bek indi dande hujitanaan hujjat kennef. Beki kunka kakkaati. Kadan dese nam barsiskanum, kanam karkaranin, kafaganin, kasir baninfa. Ammo namu chufti, huji sum marro wakati if marro namu chufati fojjat. Nami kristana, annam kristana dibi ir wabeke de, adu mal. Gumi wakati uf naftoko, tana afwarri chufti wal jalate, wal jabe su mal. Mebi chay tantu leo lala. Wani waki nubarsisu, akrami kristana juftummaani, walti lufe, waliin waak guddise, ammale waliin sirbu. Waldeena warra sunkeesati, dubbi waka walbarsisani, wakalle waliin kadatan. Ammale fula waldeena tanati, waka abasu umalaniin lufan. Bebi chetantu le lala. Gaviyesu laftani ragubat olgale. Hin debiya inni gafas biyan jer qabattu gaf takata nagad debi gaf inni gad debi suni namis ugefat chuf gargubagesa amalle naf nam duris ugefate chuf hin kasan amo biyesu ugefachu ditan chufa galani bidda kesa gargalchen hoja bona muntan gad debi at kurfo jirta ak gubademtu
galate se ta huwa ka kenam Ol finne se ta huwa ka kenam kanu yamte ibsanu kenite nu dure do kanake sature amma kuno ibsake arganne galatese tahua kakena ulfinese tahua kakena kanu yamte ibsanu kenite da fakota obole yantena nun farsina waka kena do fojera korsi kena galatese tahua kakena ulfinese tahua kakena kanu yamte ibsanu kenite yonangala biya oli beya kulkulo biya kulkulo oli galla galatese tahua kakena ulfinese tahua kakena kanu yamte ibsanu kenite.
Maybe chetan tulle lala. Yesu wanjeru. Dame mukata midani mbamne. Irra kutani gubanje. Akumi sambicha sunkeza gartan. Yuat muk midani obru kesa kabate. Isa midan bas fetaniti. Akasuma. Yesu leon gumi kristana. Isi midan jirena baft fed. Ate gerifa mamte. Nami kristana midan akami bas fayet. Kristan duga midan isan basan kan dub jalalfa qilitamafa nagaifa obsfa nasu duga guldema